Ngaba wentu nola mpanga limalanga tankoze ntia Eseri na wega njige seru norugendo Oduku volu kumutwe mulio kufesa Omulanda vienyono wa mlenda nyamu bidongo Mecho vonji ganyize mikwano rwachi Kutoze semu nyengo oli uweyo mugulati Noonya nengeri jempole rambulidwa Na njini rukunya choku zotu na zomoyo Akaka kosi kosi kilizabu na babaluanyi Beba badeba mtu soro bafembi dongo Nabweva tiyo mbasala wanti nukulumba Ziba demba gazeri ndikuleyo na ridala Kukasazi wa sobele ranga kaba kensoera Masote no mwenye kulira wanevu gonzi Nsime samwa samwa kutali mitwe na virenge Wera mune ya mchimie katike magome Lukunya wamboleleza siri ya lugambo Habe mikwano wafenke nyeleza mbukambwe Omuko wankubye kumutwe Okutegera we kunsibuka wasanyalaza wakati ndiwe Mtambula mpuluguma bomu mu lugudo Echo kukola chenjo leke denze we bubenje Biroze bimpuku kanga mbaloza Nembiroto banzigira lunyesi chafuruta Biebi kemo biafunye owe sulomu watwa Nogwa kabuku katangu wene betu mkatonda Nati na kujenjo leke deyo za lumonde Luga cheze za fundu kuluru nga gati sanyi Bantu alo mamande vanya mungo Kukuipa no kufungule bichia Kwa imbi talo zawe kuba vandao Maseka timba kuru no kuyusi zabala Kolu kunya lubi, kolu kunya lubi Maticha rake lubansi mekoka Okunde kambaranga chomonti Mayenga makula chalusi mungo Nyono mukwano gwaba na badongo Sakaba fanga sina manze na kufuka Bali gide na pajoni mabirizi Yali wa mtawana tamanya no nyobutambi Yekuchala kwa nama chisebo woru kunya Nota daka waduka biku na ndichi wabayo Yore lulikera ngokute modemezi Uchifo chenko konditamvu wokwe kulisa nabe Akame nkaka ya huluza wanabatese Lake dube ya munyula na biasi Nekale mama Tuvera tuera birone chalo chimoli Ngo woru kunya wata inazonga jakuwao Luwa labanyata inatabu na musango Merutaliza bajonye sabano dalensi Bazirinda banaba tafude kubajeze Epiga nerujolekeza batyo mutonzi Neyuvalu njagaza chiru norukunya Singa manyidala kachupa mweru nywera Na ankaba denji wa mwakiri kumimbiri Na yoru kunya na alutegera nga tumbaka Chuanu kafina ya lieva kila danyo Mugudoro muwankaviza kasweza ndeseo Basude no mulavirize rabote no mufuga kaunta Take taganya kola chiramu Kafero ne mukungu chivakire mirembe Liste yeze mkozi sakatiwe gamba Mukadongo kamutindi mule kwansa asira Basewa ilizo chira vira usi ya kugieka Akabundika abatanya galiza mirembe Abanda gambu tulishimunga beba tuju Olukunya lwa abataliza abone panigina Ngama kujeye kamiride nyabe chikoli Nchimano yeba decha kizoru kunya Ekunya buli kantu nere kawonga teride Chigendere kwa chayo bochi nonya tewali Choka baba limia teba likanga batulotoma Bantu alo mamande vanya mungo Kukuipa no kufungule bichia Kwa imbi etalo zawe kwa babadao Maseka tumba kuru no kumisi zabala Kuru kunya lubi, kuru kunya lubi Maticha rake lubansi mungo Sisa nendu tiyo kutaka fero Ngaru imbe mungeri elu langi radale mkwe Echa kwe ya dayo atu nude wakuru mbire Mukwano guange kansa miruga boku mula muze chisa Enyimba zava da imba kutambi kibadde kizibu obutakoona ku mutonzi zenkakasa yatuukira mizira na bululu nayanirizibwa abatamujemera katonda lwali abiswalulinda bamukinze enkulukuku kyenva ndi obufise bwebwa okwentetenkanyiza ddala ndiba ntuyiriddawo mu kuzira gwa ani alibankowoola nti bajjuleka onootutuusa n'okunywa omususa gwe alwooli tulumakotera otuwande lwakukawa lwakuba olulimi lw'osimanyi osanga ebitukayirira gwe obikombako n'ofa obuwomi omugenyi obutaddako ekyo kitegeeza ti oba oli awo gy'ava wandiba emiteru oluusi n'otumayo omubaka okuzuula naye olukuunya lwavaawo akimanya ntemyeko osanga bazadde baalwo bwe tunaabawanjagira ti omwana wammwe neeyisa ye akitujju bajja kumuddukira oba okumukoowoola nze njokulembeera abawerekeze mu kwetikka engugu nambi ono mwesibako okwerabira obulo eyatuwaka nkuli akijambi yatusonjola mpola mpola era ne bajja nga basiira nnyini atuwa mbagatanyiza olunaamala balungi n'ababi va ku muntu akutwalako bw'atyo mikwano gyo nga mpawona ngeri gy'ogamba ti omulwanyisa gweno okaaba okolimira lumbe ng'aziikibwa ye paka ewala eteri aligenda n'akomawo okola dutiisatiisa ng'abaamajeru balumba ku fulonti ne lugaaya ziizi ne bw'omwemetta kuzannya nango ne bw'olinywa obutwa nkiraba nga nze kwetawanya luno olaba lugwira bigawa ly abasumba ekiyifuyifu n'ogyowulira ddala ebiwobe ezo sappula eruzibalisaawo mu bukambwe n'abali mu yeekaalo lubalumba yeera ne lumanga emiranga ebiwobe n'okwazira n'ennyo kyekiggula luggi lwa kawenke n'ensonda nnya awampi wazaayirwa teri alikuba enkyukira oba mikwano gy'okujjangayo okulamusaako olugendo olutalina asibirwa ntanda mu mpanga n'endi abaana battunga nkyalya agamakeesi n'omusindiryo mulisomba byakiri esibyebaza kuba ndiba sikyabisiima lwaki yesu weneggula akamenke ne bw'okola empisa ekigambo kutayobiyako umalu katumba nefiira abo olwali abaki abatayomba na muntu n'omu yagala nfundikire luno olukunya ng'endeeka gye lulinsisinkana ne lukunya okufa shuwa ddiiru teri kubuusabuusa neyinja kugenda nduvumyemu leka ntuggwa akaavuka empisa akagaggako emize akazunga katunyookerako wano ebikondo akata tebayimbi ba kabaka kangeri etya kandibanga kafuka ku buliri ne bwesiikuvuma emmanyi ojja kundya kawutta gw'oginika ebinnya eby'amatalaga banange byakulanga munda w'engalabi wamma baana ba taata mubandabira nnyo ng'enze kinyerere